Download kupitia pdjtv.com.
Everybody somebody. Ana DJ Nguto. Yeah yeah.
Aki uniule wele makama ningeye. Jaji Nguto. Ile kiki na gigi mani.
Ura muni kaona to boy, squeeze ya na cheza ex. Judila vuka ona to boy, squeeze ya na cheza ex. Muni kaona to boy, squeeze ya na cheza ex. Judila vuka ona to boy, squeeze ya na cheza ex. Watoto dogo na jisau, kinacho waponza dogo zetu nizalau. Komedi kama mau, pano judila buzuizi mcheza pilau. Chudila kukupe umenda longi. Ivo vipaja vyako na ivo vingondi. Na ivo vijako kama biti zombi. Unafosi umarufu mitandaoni, michezo Simba na Zuchu. Nimekuona kwenye grupu. Chudila unakojewa kama kuku. Ngoja ni kusewe kesi. Mimi ndo komando, tena komando kipesi. We Chudila unenda resi, mziki umekushinda, squeeze unacheza exi. Boya muni kaona to boy, squeeze ya nacheza exi. Chudila vukaona to boy, squeeze ya nacheza exi. Muni kaona to boy, squeeze ya nacheza exi. Chudila vukaona to boy, squeeze ya nacheza exi. Mziki wako nguvu ya zora, unatofauti na dula mbaki jola. Mtandaoni nimekujola, Chudila vukiuno kama dondola. Msanii ni kioo cha jamii, Chudila vukwani numefanya hii. Sasa leo nakuonyesha uchi, esi yako naipeleka TV. Nimekuona mtandaoni e, video yako ya ugonyo, una vipele matakoni. Kikizo za kikolonyo. Ngoja ni kusewe kesi. Mimi ndo komando, tena komando kipesi. We Chudila unenda resi, mziki umekushinda, squeeze unacheza exi. Boya muni kaona to boy, squeeze ya nacheza exi. Chudila vukaona to boy, squeeze ya nacheza exi. Muni kaona to boy, squeeze ya nacheza exi. Chudila vukaona to boy, squeeze ya nacheza exi.
Mimi yo eski de toto la mama shamte. Mweu, muni mbisho. Chalobalo kwanza kufasi mdenda mikono mirefu. Mtamba kurekebisha tabia hapa. Watalewa tu. Angutoe, wambia tukomoki baba. Tuisipotumia tunapuliza maputo, tunachezea. Awale wenye ukimwi kaswende upalata kisonono UTI. Gonorie, tunanunua.
Timu weo, weo, weo. Na, Smart Africa.
Money, yeah, yeah.